like you crazy, bro.
Kuna timu inatisha, eh. Inatisha, eh. Tena ina nidatisha, eh. Nidatisha, eh. Hakuna waku shindanisha, eh. Shindanisha, eh. Kwani nani anabisha, eh. Anabisha, eh.
Aye.
Aduna maneno